right?
Mumuks again, again, brava mi do 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 do. Masikio ningelipa siri kukusu wewe, nisiendekeze ushenzi, nisijekawa marudio, tukosane baby, kupoteze wewe.
Basi kwa moyo wako niweke, usije nipiga tiki. I love you baby, ni wewe kipenzi changu mwenyewe. Hata kama
baby, ooh,
aye, niamini tu, niamini tu.
Oh my baby, jete me,
niamini tu.
Oh my baby,
niamini tu, niamini tu.
Amini kweli na kupenda.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ama utamu wa mahaba umpate ate kupenda kwa dhati, sio kurupushani wiki moja tu kuvutana shati. Mie kwangu si haba, kanichagua jafata Bugatti. Na shukuru Mungu nipo na yeye kwa zote nyakati. Niwambie mkitaka kutuachanisha, labda mchukue roho yake nami mchukue roho yangu. Natamba tena naringisha, kwangu yuko peke yake, kwake niko peke yangu tu.
Usije nipiga tiki.
Yeah.